wakusekulibwa mu binyeebwa bimulunguke tulabirawo ng'empulunguse mweziri bwe gityo n'emitima gyatonda kuba na mukwano omanyi ogusinga kukulukutangasula omusozi ngakukirako obukolwa obutalina tagali mu kweyagala nalabu yeggogolo bwe bwevugira mu ssanyu amazima simanyi simanyi mbwe mubayiteekeyo abakola vulugu mukwano naye ne wange balimba mulabu abafera omukwano nze bwe mbayitemu ate gwe munnange balimba mulabu abafera omukwano nze bwe mbayitemu ate gwe munnange nolinda natata n'amasimu agajjaku eyo lave bowa nnyo songa bambi obeera omulinda mulujjulira gye mukwasaganye bwalya notakuta kale n'olaba akugamba beibe nkwagala nembalungi yegwasingayo olwo n'oloba kumbe yeetaasa lavu yadda ku bikukuju lavu banje basudde jalu zinayina bula kubanga banje mpulunguse balimba mulabu mpulunguse abafera omukwano mpulunguse nze bwe mbayitemu ate gwe munnange balimba mulabu mpulunguse abafera omukwano mpulunguse nze bwe mbayitemu ate gwe munnange keep coming for more sweet love I need yate bakumenya nachizute mpulunguse bwalyeyongolye yoka omutima bakumenya tewe kubagiza manya bumanya yangyoyo mpulunguse owakulinze mukwana lize akute nakamuli nkona kugambe baby I love you balimba mulabu mpulunguse abafera omukwano mpulunguse nze bwe mbayitemu ate gwe munnange balimba mulabu mpulunguse abafera omukwano mpulunguse nze bwe mbayitemu ate gwe munnange balimba mulabu mpulunguse abafera omukwano mpulunguse nze bwe mbayitemu ate gwe munnange balimba mulabu abafera omukwano